Omega Records.
Oko. Vicky.
Yesu anarudi soon bana. Nafamu okoke mubadilishe njia zenu.
Nimeona DJ Brownskin akiona bibi yake akimeza sumu. DJ Fato, ma DJ wali backslide. Wali acha Yesu ndio kwa mana hizi vitu zina happen. Ma DJ wengine wame join Illuminati ili wapate fame na mali. Why gain the whole world and lose your soul? Jesus aliuliza hii swali. Ijana embu tafakari. DJ Brown Skin anaona bibi yake akijiua, alafu anaenda kwa kaburi anaweka maua. Ma DJ wengi wamekuwa tayari kushinda DJ Bunduki. Nakumbuka enzi zetu kulikuwa na mpaka DJ Tinye, lakini hizi sarakasi hazikukua. Atisijui DJ fulani amepatikana ameua.
Wakenya wote wanasema justice for Jeff Mwathi. Why can the whole world and lose your soul? Why gain the whole world and lose your soul? Vijana hebu tafakari, vijana hebu tafakari, tafakari.
Nimeona DJ Brownskin akiona bibi yake akimeza sumu. DJ Fato, ma DJ wali backslide. Wali acha Yesu ndio kwa mana hizi vitu zina happen. Ma DJ wengine wame join Illuminati ili wapate fame na mali.
Why gain the whole world and lose your soul? Jesus aliuliza hii swali. Vijana hebu tafakari.
DJ Brown Skin anaona bibi yake akijiua, alafu anaenda kwa kaburi anaweka maua. Ma DJ wengi wamekuwa tayari kushinda DJ Bunduki. Nakumbuka enzi zetu kulikuwa na mpaka DJ Tinye, lakini hizi sarakasi hazikukua. Atisijui DJ fulani amepatikana ameua.
Kenya wote wanasema justice for Jeff Mwathi.
Wanafaa okoke watafute Yesu.
Mina shangaa sana. Ati matije wengine ni mashoga. Unakuwaje homo bana? Unaenda mpaka na kijana mdogo kwa nyumba yako. DJ Fatso. Kijana mdogo unaenda naye kwa nyumba kufanya nini? Ah. Hey, wanaua mpaka kijana.